Atuye kuchikohanyo cha 6. Josepha va Moaba. Kubara mubhuku lya Matarikiro chapter 37 chandano cha 12 kusika ku 36. Vana vakwavo Josepha vakari kuembera butanga kulale amunzi. Jakobo wakati kuri Josepha, koya ugarange na butanga buriga botu antomwe abana bagwanu. Ponya no bakamubona kuti muhonto wabo ureza kulale, bakayeya kuti bamujae, bakamusamununa ihisani. Akumubika mujikala ijatari kubereka pe. Pere umwe wabo wakati, hena tulajana hi kuti twamujaya muhonto wesu. Atumusambare buyo kuti abe muzike. Pona ibasambazi ibamidiani bakainda. Nkabela bakamugwisa mudindi akumuulisha imali ansiliva ali makumi obilo. Pao bakananika jansi lya Josepha ibulowa iwampongo. Nkabela bakalitola kuli wisi. Jakobo walo wakayeya kuti Josepha wajaigwa abanyama bamusaka. Jakobo wakalira mwana akwe kapati. Nove nzuma, bana bakwabo Josepha bakamubedda munyono akumunyemena. Nokuba bobu ibukali amunyono uyakutupa kuchita hivyavi. Ezi hei ntu heutere de kuchita. Nino ibukali amunyono nehi tusolo dera swebo twaede kulomba kumwamireza kuti ahiguhe mumyo Yesu.